mukozi munnange kubanza kyekimu ku byansuula kye nayita emikwano abalala baali bakesi mu buzibu baamala kundeka naawe kye nkugamba nti abo bokyaze enkumu bonna tebaba banno bwe bajja seka muli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka bangu bakukyuka paayo bobuulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya ebikwano mu kukyuka nawolovaalwawo bobuulira bbiya ne batamiira ne bayimbe bobusula mbewu ne mukazi w'omunyali amusabe ekenyama ne kafuuka akanyama bwe ngowa bali ab'ebbali kale bakuwaana naye mu buzibu tebabaayo bwe bajja seka muli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka bangu bakukyuka oyo gw'obuulira ne ku byama kimanye akumanyi yaggeya emikwano mu kukyuka nawolovaalwawo jankumu ne basekerezanga bwe batege engalo bwe bakuwaana obeeranga bebi buli akulabako yenna akwagala bantama gwe basembeze naye si bantu balungi kuba bwe ziggwawo baggeyanga abamala ekiruyi ettima si kibyo okugabanga naye obalira kuba omuti oguweddeko entuntugu ebinyonyi biguyitako kapaalo abantu bakwagala olina naye bwe ziggwawo bakulabanga atalina mugaso seka muli emunywe naye manya nti mu buzibu badduka.